ndakuthetha mama ndandukuthetha kum abemva kwendu ma nodoliwa ndiza kuthetha mama ndandukuthetha kum abemva kwendu.